kumpi lwenda abalina akawuka ka mukenenya mu Democratic Republic of Congo chokango obujjanjabi babufuna mu ddwaliro lya Arua Regional Referral Hospital mu Uganda. Embeera y'obulamu bwabwe etandise okweraliikiriza oluvannyuma lw'okuggala ensalo wakati w'amawanga gombiriri olw'ekirwadde eky'Ebola ekyabalukawo gye buvuddeko. Ebiwandiiko ebiri mu ddwaliro eryo biraga ng'abalwadde abawerera ddala 15,800 be baawandiisibwa okufuna ku ddagala eriweweeza akawuka ka mukenenya. Ku bo 899 bava mu Democratic Republic of Congo nga basiyagguka okuveeyo okutuuka mu ddwaliro erya Arua batere bafuna obujjanjabi. Obuzibu bwonna buzze oluvannyuma lwa gavumenti okussaawo emateeka ag'amaanyi ku nsalo kiziyiza abantu okusala ensalo z'amawanga gombiriri. Remy Buhuguru eyeetooloolerwako ensonga ez'okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya mu Arua Regional Referral Hospital agamba nti eddagala eribadde liweebwa ebifo ebimu ebiri ku nsalo terikyamala kati nga n'abalwadde tebakyasobola ate kuva mu Congo kujja mu Uganda. Abakugu mu by'obulamu bagamba nti abantu okugenda nga baliko eddagala lye batafunye kigenda kutaataaganya emmira y'eddagala n'obulwadde bubafuukira ekyambika. Abatuuze 36 ababadde baalwala amaaso.